Inzolo! Inzolo ma Afrika mahle! Sizwe ndibolekene indlebe! Divumelani nam diphefumle! Dikuleni gabulisa iqhawu! Yekeni imbongo mthonyama itshayelele! Athi uXhosa uzala kuzolula! Sizalelwe ma Afrika mahle! Phantsi kwentyaba imabele ntombi! Kwilali zakunobhokwe! Kulapho kuzalwa khona uzwathi lomfana olunyathele ingcivume lowo ngumr Taylor. Thela iintsikelelo zakho qamada kulo nyana wakho edume ngesakhono somculo simphiwa ngoqunta omafu obhele olanga lokulunga ndithetha ngayo umtshana omuloyi ombuyisa osigudu senkomo esingaphusiyo nasebusika. Bazani indlebe into zakuthi vumani kaloku sindingcamlise kwakhona kulo vimba olunquthi umazangwa kwecwangwa olunqumbulu lokudla kwemphefumlo. Itsho ke nako into kasiyokwe bholothwa kakade besingenophothula kungekasengwa. Sithi ngcatsho ke mawethu ngokusiboleka kwena indlebe ndiyekele kuwe ngqungqumbane yomngqungqo wegomu. Yingqungqele egoqweni vele qakatha qakatha qelele.